shabantu ngekumbone ekakile ngekumbone emoshabantu uzambona ehleka ngothando ngaphakathi nangaphandle eziculela ingoma yakhe ayithandayo ayithandayo ithiyelele. Bye.